le fasile le tletse ka magema o meno ma show wa go bolaya ba sega ba go ruga ba nya ke go gothega o ka no rata motho maro se ke wa motshepa segolo se re se bone borrelele teng wa baba le leleme le borrelele o phelo bo boima ga dithapo di sa kwale gona thele tsa dintlele ba bangwe ka disele a bana le molato mara ba tsene disele warako makuleng a se gore ba itire no ba gore ya ba bereke mefereko e kae re tsene corruption is too much ish nke e fele bo ausi kwa majwale o kwanele ma shapo ge letsoga o re ke reine wa hlola go mo patela ke reipo zama go mo tshosetsa bona ke case a go betha ka ya 3 days a go lomo wa re shea after 3 days ish mo ke mo gwera o ka no phela naye gano o go jala mona wa motja diphiri gane ya no busy o tshelela ka rabiri a fetsa posta rest in peace o re shile re samagane mo gwera rest in peace a sa ke bohloko felo o tlo bona gore motho a se sese ba swa ba tsene ke boloi o bolaya ngwaneno gore o rekile koloi ba swa ba tsene ke boloi kano ibitsa mona marantobe ke boloi o makhwelane shiwake ba re tsamela mashego frogo gopala swikiri ga tsebe nto ke ke levile but goes around comes around and I got se tease fetho bophelo bo bohloko a bofe and a bo segele motho go tlalela o tlo phula ke lesolo gore se ka go thuma ba re sware ka moswe ka mofuko ba bangwe ba jele mpholo se gore ba nyaka go le botlhoko ge ba re monolela teng be ba sa robe modula thoko baswa ba fela
fela
baswa ba fela
fela
baswa ba fela ifasile le tshwetse ka mafela hlokomela
hlokomela
hlokomela hlokomela